Zamani kwangu kalipenda tembele toto laini laini shoga umenye mwa upole tajiri wa kisirani na samahani samahani mwanzo nisikujitambulisha mimi nani mie ndo mke mwenzio ege nyumbani tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo sina ubaya
sina ubaya
Nasema mnyonge mnyonge ni haki yake mpeni mke mweza unanifaa mie nikiwa mwezi ni kwangu haiwezekani kwako bwana Wala usihuzunike Squeezy kushare mabwana No fashion kwa wanawake
Itahidi chunga sana mweza nguhu siyachike Snowbaya
Snowbaya na
wea Inichukia
Kanionea mure
Snowbaya
Snowbaya na wea
Kemweza inichukia
Kanionea mure
Snowbaya
Snowbaya na wea
Inichukia
Kichina, zungusha kiuno chako Kama shepu huna, pambana nali yako Kama huna, pambana nali yako Nasema masha zungusha We zungusha, sasa wanjara zungusha We zungusha, adija kopa zungusha We zungusha, mama dangote zungusha We zungusha, mama We kama mzuka umepanda tuende paka chini Sija mtaja jacheze na mimi Na kama mzuka umepanda tuende paka chini Eti nani sija mtaja jacheze na mimi Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Apo kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Mama Tuende nache, 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 nache
Nache za Diblo one touch
Nasema ai, mama, ai Mama, ay, mama, ay, mama, ay.
Comic Slicer.